ɗay ñalaaɗe toɓoji en ana gondi e wadde bonandaji kewɗi heedi duwan saka jaati aɗa wawi yinade ley boli e wi laamiɓe ɓe.
Le magazine parlant de l'environnement.
Les sardes ɓaleri leydi men ɗaɓɓorade wuddu leydi meɗen fay nokku goto heddaki caggal hikka duwanse toɓo manggo regima cakkita yontere ƴaɓɓinde nde go waɗi bonandaji kaaki kewɗi e wi maire commune duwanse o noon bonoraɓe ɓe gartirama le jangguinirɗe l'école keɗɗana ko Houssaine Bokoum Sefi.
Wakkati yande 14h fa ya 15h don reji tobo ga tobo ngudu an hawra 88 mm gonga donza gere goto o ka fuuri ndiyam ñalli wali tuudi fewdi cami kukuji cami negeji cami ta alhamdulillahi mayiddi ka fu waɗa hen bonannaɓe sa jaɓete ya hono galleji temeddere hono hemede bambara hen so kulli tanmi tan fanan toɓe gonɓe tonɓe faabo min fami keɓa min keɓa fuusiŋaji moƴƴine min keɓa laawiɗi moƴƴine.
Les sahal mali les région Tumbutu o paale kewɗe noon ndiyam bonni ɗeɗo paale yimɓe hewɓe gala ɗo mbaala ɗam daɓi dabaji fawarde e bonnude ko heewi e wi gollirde météo nde nan oɗo kabaru yo batte waltagol wakkati fawarde du e hoɗugol no yirri fuu semaha ɗo weli ɗum fuu.
Oɗo toɓo mawɗo le région Tumbutu e cakkite yontere nde laati sababu bonandaji kewɗi beten alkamsara nde glace goto lelli see Tumbutu toon memi leydi ɗum waɗi wattu seeɗen caggal ko sukaɓe lekkuy gaɗannoɓe bete jalti e classe o fay goto barmali nder cercle duré les commune alglal toɓo mawɗo laati sababu samugol cuuɗi jeegom e kañe leɗɗe kewɗe bolli kewɗi ɗiɗo nokkuji ɓe jamna heewi noon e majji sanne tout cercle rarouston ko ɓuuri cuuɗi temedere nangui leydi yimɓe lekkuruji keɓɓe torraɓe bismama nder cuuɗi l'école gundam to dun toɓo mawɗo laati sababu cuuɗi kewɗi memi leydi ane majji suudu samdu dow yimɓele hewɓe ɓe fof ɓe nawama to suudu dogotoro wakkati juno kay fay hunde wala e yonki mabɓe ɗum woni ko hollitti dogotoro enɓe e wi yogaɓe ɗiɗo bonandaji jam kammuji e duuɓi cagtiɗi ɗi ɓe kuteji weltere wakkati
bamako ɗo fay ko dabareji kewɗi ɓama heedi laamiɓe ɓe ndiyam ɗa ana wondi e waddude tiiɗallaji kewɗi fawarde du e bonitinde yawara ley dehaare kewɗe ɗo ɗam heewi
deeɗe bako jikkoroni asi fa jottoɗa kala bankoro e hippodrome 1 yimɓele wonɓe tonɓe fuu koliti metti muɗen no ndiyammeje ɗe worri wattuyo gay sinaɓe joppaɗati goɗɗi kasen ñande fuu noon ɓe gaɗirta woɓɓe mabɓe mbi ko laati sababu muɗum yo tiwnele juppeteɗe toon ɗe ɗum watta so ndiyam kammuɗa heɓata doggude
laaji hono ñawuji kewɗi le wodugol buubu kañe ɓowɗi ana torra fa sanne noddango fewde e yimɓe ƴewtade no hani jogorede
wotnaɓe wonɓe le oɗo nokku mbi tiiɗallaji ɗi yo banggueji ɗiɗi noon ɓeɓe andini hunde jaati kamɓe laamu koɓɓe ɓe jogui tiiɗallaji ka caggal muɗum ɓe mbino jamare nde darnirta galleji muɗum en ɗi keɗemo kanko noddirtede Adama Konate yo jokkototoɓo maire commune joyoɓo ɗo bomako ɗo
handan le commune joyoɓo o yo cuuɗi temeɗiɗi e capanɗe jeɗɗi e jetti ɗi maraka e saria ley coofi na ƴaɓɓorɗe ndiyam ɗum ana sabano bonandaji ndiyam
ɗaninondation du 16
kanko Adama Konate o ɓeydi ley hen du wiide ɓe gondi yaltinde dow hen ɗati
la rue
lawol nodditego rue 215 ngol kalabankura asegol ndiyam yolata satu fuu caggal mum min ɓami dabareji handen ƴaɓɓore e maggol doginirgol ndiyam ana wondi e moƴƴinede le keɓal hakkilo mairie commune joyoɓo caggal tawika mumen ɗone wonde noon wonɓe le galleji hewɓe ka ana kulti kutteji ɗiɗe angaruji keɗɗana koɓe kaali dow hen
gongaya
min dulla bonanda muɗum nde toɓo manggo regi fuu natan fa le galleji amen rowani sukama duuɓi jeɗɗi saami ley doginirgol ndiyam duuɓi ɗiɗi ƴaɓɓinoɗe ɗi tan ndiyam maayo ngo gabbino fa nangui suudu amen rowani ndiyam maayo ngon gabbi fa laatima sababu hono seɓɓa hoɗɓe e fongoji ɗi fuu gartirama le jangguinirɗe l'école e hakkillam yoni lotissement nde ande nde e hoore wara noon woni sababu muɗum no ndiyam maayo ngo gabbirta ni ana heewi fa ana waddana min tiiɗallaji ɗe galleji
amen
fewde e bonandaji ndiyam kewɗi ley leydi meɗen daraniɗo hawalu holliti yo no doginirɗe ndiyam ɗe e hoore mu gorri goni ɗi galana Mamadou Adamu wonko Sefi keɗoɗen mo tiiɗallaji muɗum ana tongui e dow toɓoji mawɗi ka noon no doginirɗe ndiyam ɗi e hoore mum gorri ana hen farde ndungu warde laamiɓeɓe ana kaani wadde golleji fa ndiyam toɓoɗan heɓa no dogira ɗi doginirɗi keƴata fa mbawa haɗude ndiyam bonnude en takkiti tima manfu ma han do yidi yimbe yogabe anama hafa do laabi ndiyam dum fu anay ko hadata ndiyam yabbaade on dulla du ngalluren an wonde mawnde nande jata anay mudun fa teedo hono dido angaruji yo on golle woni ko wada ka handen
men la c'est ce qui n'est pas fait
yo do kadude e de yotere hawalu yentawde yontere warore.